nkuko warubivuze twageze mu masaha maze za mu gitondo twasanze imodoka za polisi zirimo kuzimya ariko navuga ko ari imodoka za nyuma kuko batubwiye ko inkongi y'umuriro yatangiye mu masaha sita za nijoro ubwo umwotsi wari ugicumba gake cyane ariko nta bishashi by'umuriro bikigaragara umuriro wari wabaye nk'uzima gusa hakigaragara kwangirika gukomeye yaba ari iyo nzu uruganda rwakoreragamo yaba ari ibikopo by'irangi ubona byamenetse impande n'impande byahiye byakongotse ubona ari ibintu biteye ubwoba abantu bamanjiriwe rwose usibye abapolisi bari barimo kuzimya abandi bantu bari bitaruye bari ku ruhande ubona basa nk'aho bumiwe bayobewe ibyabaye twagerageje kuvugana n'abantu banyuranye babonye ibyabaye aho ngaho imasoro gusa ni bake cyane bari bahari ariko hari abakozi bari bakoze nijoro bagize icyo batubwira yemwe n'abaturage baturiye aho hafi mu nkengero z'uruganda nabo mwumva uko babwiye ijwi rya Amerika uko babonye icyo kibazo
nkorera hano muri uru ruganda rwa haruguru twageze rero hariya hakurya kuri uriya musozi saa sita n'iminota 42 tubona umwotsi uri kuzamuka nta kindi twakoze twahamagaye polisi nabo batubwira ko bari kuhaza tubona imodoka ya polisi iri gukata iza hano muri free zone habaye ubutabazi bagerageza kuzimya tukabona biri kwanga ahubwo imyotsi iri kuzamuka n'umuriro mwinshi cyane byageze nko mu masaha 8 byanze
byari nijoro numva muri karitsiye abantu barahuriye barasakuza cyane ngo uruganda ngo rurahiye nanjye mbyuka gutyo tuharira dusanga umuriro urimo urakari mwinshi cyane nyine twahereye mu masaha 7 duhagaze turi kurebera twasubiye mu buri nko mu masaha 10 ko tubonye nyine mu kirere umuriro ucogoye
umuriro njye nawubonye nijoro urimo uragurumana cyane ugera mu kirere ndavuga ntiruhagane n'uruhuye n'urwahera nta kikiri twakoze nyine ubwo twagumye twibera hanze tubuze turanye n'uburyo birimo biranga
none iyo nkongi y'umuriro mwamenye impamvu yayiteye
kugeza ubu ntabwo twabashije kumenya impamvu yateye iyo nkongi y'umuriro gusa abakozi bake bari bari muri urwo ruganda bavugaga ariko wabonaga bahungabanye kuko batanavugaga kuri mikoro bavuze gusa ko bagiye kubona bakabona icyumba kimwe gicucumutsemo umwotsi ariko amakuru nyayo ntiturabasha kuyamenya kuko umuvugizi wa polisi twamwiyambaje mu gitondo tumubaza uko byagenze atubwira ko ari mu nama ahuze ubwo turakomeza tumugerageze igihe aza kubonekera araza kutubwira amakuru y'impamo icyaba cyavuye mu bushakashatsi bakoze cyangwa se mu maperereza y'ibanze ku cyaba cyateye iyo nkongi
mwashoboye se kuvugana na ba nyiri uruganda
agiye mpagera mu masaha moya nahavuye hafi saa tatu nyiri uruganda yari yaje ariko arahava ntabwo twabashije kuvugana ngo tumenye neza agaciro k'ibyangiritse ariko abakozi baho bari bari aho bavuga bati twari dufitemo ibintu stoke nini ibikoresho byinshi imashini bavuga ko bishobora kuba bikaba miliyari 20 mu mafaranga y'u Rwanda ubwo nabwo tugakomeza tumenye neza kuko agaciro k'ibyangirikiye mu ruganda uko amasaha agenda yicuma ariko kandi ntabwo nubwo nyiri uruganda tutabonanye abari abakozi b'urwo ruganda bahahiraga umunsi ku munsi nabo bafite intimba yuko aho bakuraga igaburo hangiritse nabo bavuganye n'ijwi rya Amerika
bari abakarani babo ndumva nyine havuyemo ikibazo kubera ko ariho nahahiraga
runo ruganda nirwo nakoreragamo pe ntakoreraga nanjye cyane aha niho twashakaga icyo niho twakuraga icyo kurya none ubu rurahiye ubu mbese ubu igihe natwe ubu kuducana twazaga tugakora akazi tukabona amafaranga ku munsi hari igihe bakoraga 5000 none byose birahiye ubwo natwe inzara nyine ubwo natwe ngiye kutwica dufite agahenda kabisa kuko niho twahahiraga rwose
twagize ubwoba birumvikana kuko aha ni ahantu hatunze imiryango yacu niho dukora imibereho twahangayitse cyane
abakozi benshi abanyarwanda benshi niho bakura amahaho y'imibereho no kwibaza se uburyo kimurusha kuzima umuriro ungana kuriya ese wazima hahiye nk'uruganda rumwe cyangwa ebyiri byari byaduteye ubwoba bwinshi cyane
asimuta kabuye urwo ruganda rukora amarangi ruhiye ni rwo rwa mbere ruhiriye muri icyo cyanya cya Masoro
ntabwo nibuka neza niba muri icyanya cya Masoro hari urundi ruganda rwaba rwarahiye ariko inkongi z'umuriro zikunze kumvikana akenshi cyane ahantu bakorera abantu benshi agakiriro kagisozi gahora kumvikanye ko aba inkongi y'umuriro mu gice cy'amabarizo mu gice cy'ibikorwa runaka ntabwo ari ubwa mbere inkongi y'umuriro ifasha ibikorwa bikomeye by'ubucuruzi cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali cyane ntabwo ari ubwa mbere ni kenshi gusa ntabwo nzi neza niba Masoro ari ubwa mbere uruganda nk'uru ruhiye ariko ntabwo byari bikunze kumvikana.